mini loko kulova munhu ku sala timakala to tala loto vavisa ngopfu. Misaveni loko ku dlayiwa munhu ku sala timakala to tala loto vavisa ngopfu. Vanhwanyani va ku dlayisiwile hi wansati wa yena, vanhwanyani va ku dlayiwile hi timhaka ta mali, vanhwanyani va ku dlayiwile hi mavabyi ya manguva lawa. Vanhwanyani va ku dlayisiwile hi wansati wa yena, vanhwanyani va ku dlayiwile hi timhaka ta mali, vanhwanyani va ku dlayiwile hi mavabyi ya manguva lawa.
Sika kubula bula bula bati maga unga titi sita kutaisa imanu.
I'm not a fool, I'm not a fool, I'm not a fool.